bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe mo kala e moɗon ɗo woni ino woniri mbaɗa wiya ɗumen jaam e kisal yo won e meɗen kabruji meɗen e ɗemgal Pulaar tawi koye balla radio meɗen radio Pulaar speaking association gonɗo to dowlaji dentuɗi amrik no huufi toon karallagal muɗum Kasum Ly tawi o wallodirta koye Mamadou Abou Diop radio lewlawal hewte e karallagal ko musidɗo moɗon Abou Gaye toon to radio Doumga FM ko Mamadou Ba wallodirta e Moussa Kane titonde kabruji meɗen fodde sappo e joyyi innaba aade wasɓe pittali muɗumen e accident baɗɗo toon to kungel to henna ma en kal ko yowiti e hello dawrugol ofnak Bassirou Gueye Serigne Bassirou Gueye o fuɗɗima yaltinde cimtol hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ko fati e projet Ousmane Sonko o wi ko ɗo henna e hitande golle ɗe ɗe kantoro no nomination hono e baatu jagoɗɗo mbaɗnongu e oɗo alarba na hawri nogas e nayyi lewru avril sappo e jeeɗiɗi directeur caami sappo e jeeɗiɗo woɗɓe ngabbi ɗum ɗon ko feccere hakkunde Bassirou Dioma e fay Ousmane Sonko yani koye Thiès kañum e Ziguin Sor ɗum woni titoɗe facciru ko joni joni o wonata waktuji nogas e goho jamma ko kañumen joni toon to dowlaji dentuɗi amérique ɗo istudio radio Pulaar speaking kono noon ko waktuji ɗiɗi jamma kañumen joni ɗo ɗo Marda Walo ɗo wuuro ceerno Mouhadji An ɗo kabruji meɗen gummorto e oɗo saaha hande no mbirunɗen e tittode kabruji meɗen ko fati e lawol ummade ɗon Dakaru fade toon to kungel ene wayno noon ko accident musɗo ko kañum waɗi toon oɗon accident noon waɗi ko ɗon nokkuɗo wiyete hono Badiane moɗo wiyete Badiane tawi noon koye nokku wiyeteɗo Yamon ɗum ɗon jeeya koye falde kungel nde ene wayno noon accident o nde waɗi nde yimɓe sappo kawri hen e lajal e saahi kono noon gañinoɓe nde wonde ene kewi saaha foof ma won ko ɓeydi hen e nder capanɗe nayyo e jeetato wiyetanoɓe ko gañiɓe tawi noon sappo e gooɓe ko tampuɓe ene wayno noon woɗɓe ɓeydima e sappo maynoɓe e oɗo saaha hande tongode nde yettima e sappo e joyo tawi ko hawruɓe e lajal e nder sappo e goho tawi ko tampunoɓe ɓe henna ɗum ɗon noon oɗon accident noon waɗi ko e lawol mbiɗen hono ummade toon to Dakar fade toon to keddugu to henna oɗon bis noon ene wayno ko pono muɗum yeeso mbi fu yeeso ngu ko kañum fusi ɗum ɗon jeeyi sababu nde ɗo boomare waɗi oɗo saaha hande noon hono jagoɗɗo leydi Sénégal kalfinaɗo ko yowiti e to banggue ya garta kanko e jagoɗo kalfinaɗo ko yowiti e kisal nder leydi eɓe tigga toon to Kafrine to henna ha joni e nder kabruji meɗen hono ko yowiti e yamirore nde hoorejo leydi hono Bassirou Dioma e fay caggal kay nde ɓe mbaɗi lewru e nder hoore nder jappere laamu nde henna o yamirino Serigne Bassirou Gueye nde waɗata ko ɓuuri yawde e yaccade cimtol muɗum ko yowiti e ofnak kanko Serigne Bassirou Gueye noon ene wayno ko gaynunoɗo golle makko ni saabu e oɗo saaha hande o fuɗɗima yaltinde cimtol hono ko yowiti e buñaji e haptade buña e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho fay hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi hewɓe noon innama e nder ngol ɗo cimtol kono tan noon dalillaji ene keddi taw ha joni e nder kabaruji meɗen so tawi en ummima e oɗon fannu hono on mo ganduɗa hono wawi ko kanko de woni hono Ousmane Sonko Ousmane Sonko noon kanko woni hoorejo jagoɗɗo leydi Sénégal kanko de o holliri eko wiyete projet ko henna ko fati e projet oɗon noon ene wayno golle muɗum kantoto ko ɗo henna e hitande ɗo henna e hitande ko nden tigui golle ɗe mbawata gasde ha laaɓa ceer ande hankkadi projet o holko heɓuri jibinde e oɗon saaha e baatu jagoɗɗo mbannongu e ñande alarba na hawri nogas e nayyi e lewru avril ene wayno noon sappo e jeeɗiɗi directeur caami honon noon sappo e jiɗiɗi goɗɗi ngabbi ene jeeya e ɓeɗo noon ɓuurɓe teskinde hono Oumar Abdoulaye Ba kanko wonno directeur grande miraille verte de Dakar a jubiti kanko noon e oɗo saaha hande de o ummima e oɗon galle kanko Oumar Abdoulaye Ba noon o jippinama hen so tawi noon ko toon to ganduɗa hon wadde koto Paul Urbain mo jaam ñaajo ko biyeteɗo Baara Diouf ko kanko de lomti toon hono Dieu Farba Sarr so tawi ko on mo ganduɗa hon wadde ko biyeteɗo Bakary Bakary Séga Bacceli bi kanko woni directeur général APICSI kanko non o lumti don ko Abdoulaye Balde Pape Ali Niang kanyum de gardinodo hono Dakar matin tay nok Ousmane Sonko rukuno mo hono hono de don sewde kabruji hande o ko kanko lumti Racine Tall ton to RTS Wali Diouf Bodia de gandi kanko lumti hono Muntaga Sihte ko ton to port autonome mo Dakar Cheikh Bamba Dieye kanko woni kanko non lumti hono Abdoulaye Dieye ton to aéroport international Blaise Diagne Fadilou Keita on lumti ko biete do hono Cheikh Issa Sall tay ko ton to caisse de dépôt et de consignation ha joni e nder hono dido ko yewiti e toddo gol do toddo gol hono biete do Maguette Kane kanko lumti biete do Mohamed Dieye tay don on ko ton to poste to yenna e on mo ganda hono mari ko biete do Bassirou Kebe kanko lumti to SN Aslem biete do Mamadou Diagne Fi Mbeng so tawi ko on mo ganda hono ko biete do hono Mohamed Mostar Magasuba kanko lumti ko biete do Mamadou Kassé ton to Sikat SN hono on mo ganda hono ko biete do Serigne Mamadou Mboup kanko lumti ko biete do Souleyman Ndiaye tay ko ton to Sapko so tay non ko biete do Marie Rose Fay kanko non ko kanko woni to ADPM kanko non o lumti ton ko biete do Idrissa Diabira ha joni on mo ganda hono ko général Moussa Fall kanko non o itama wonde chef d'état major armée lumti mo don ko biete do hono général Fay général Martin Fay o don non ko kanko wonno cukko makko kanko général Moussa Fall o don dum don beedo fof be ganda ko maade be limtuden do en ene heddi wodbe ko tijjanobe kam guudo laamu woppata dum en don e boyde dum en e jonde ha joni en der kabruuji meden ko yewiti ton to bangi cogguji den hono Bassirou Diomaye Fay e Batou Diagorde mbadnongo e odo alarba o holliri wonde no o rokki yamirore do yenna e sappo e joyi lewru me yebe lelnu ko wete o hono plan d'urgence opérationnel dum do nokko fati e cogguji di no ene bura yawde ustorade ha joni so tawi ko ben be ngada hormar ko hono ton to nda ko fati e ndamurdi ben be ngada hormar ko dañnobe cadele e hitande ujunnaaje didi nogas e go fay hitande ujunnaaje didi en nogas e nay be mbawa tottede ndamurti mabbe mere ko ben be ganda hon mari ko pital mun keddinoma hen wala gañi be wala hay ben be ganda hon mari sakuji mudum en mew gujjanoma en deten be don en jiya e tottedebe di don ndamurti dum don non so tayi wiyam ko be station ngaji mudum en essence duppano magasin ngaji mudum en gujja be don mere en jiya e rokketebe ndamurti be wala ala dum ko namdal kono jabol mudum ko Bassirou Diomaye Fay kanko jabtoto dum ha joni en der kaburuji den hono to hore jolli di Senegal taggal jillu makko go wonno ton to leydi Mauritanie e to leydi Gambie e odo saha hande de ko hakkunde leydi Senegal e leydi Guinée Conakry kanko on mo ganda hor maade ko kanko woni hore jolli di Senegal Bassirou Diomaye Fay non o holliri wallidde hono leydi Guinée ndiyen ko tolni e temtere e nogas megawatt tay ko fati e kura eden gandi non kura ton to Guinée to en be jogi de don cadele dum don non ko kaldigal gongal hakkunde odon galle biyeteɗo EDG kañum e galle biyeteɗo Sonelec ON e nder kabruji meɗen ha joni so tawi en gummima ɗon caggal kay général Moussa Fall nde lomta toon holliramo wonde golle baɗɗe fayide o gollima ɗumen toon to ganduɗa homaɗo ko to wiyete hono état major national d'armée ko ardino ɗum ko kanko général Moussa Fall ɗum ɗon noon golle payodinɗe ɗe ɗon fotani ubbade fotani ne kadi hono welsindede ha joni e nder kabruji meɗen en taccar keeri jehen toon to leydi Mauritanie hono dilloɓe e sengo ko fati e ko wiyete wonde safara toon to leydi Mauritanie to en ko kamɓe de mbanno moɓodiral mabɓe gam yidde wadde seppo mabɓe tawi toon to boowal biyetegal boowal wellitare tawno ko huccidde e suudu sarɗiji leydi Mauritanie kamɓe ɓeɗon noon ko dilloɓe tawi ko hello safara wiyeteɓe hono médecin interne kamɓe noon ɓe kolliri wonde ko caɗele ɗeɓe jogui deede ko yidde hono ko jagorgal kaltinagal ko yewiti e cellal nde tabitinde ko fati e nanodire ciinanoɗe hakkude mabɓe e ɗeyen ɗum ɗon non en dengal don mo wundiral gal be fanno ton defeno wayno def mo wundiral gal jofan e do jam tiagal kay ko police ji tay be don sakire be grenaduji lacrimogenaji hello dine eden gandi do yenn e marda wala do gonden do yenn faaden ko e dawal ko yubiti ziyara hono jiad Allah biyeede cerno mu haaji an hono odon ziyara non fuddoto ko e odo aljuma na hawra nogas e jeegom lewru avril hitaade ujunaji didi en nogas e nay e nyande nogas e jeedidi lewru avril na hawra e aset ko den golle de chakoto e odo saha hande non ena wayno de bisngu mardanaabe kala do be bawno wonde e duude baba adam hebe puddima yortaate gam arde hawridde e dido nyaldi alliyan ko kono tan non e wawde siftorde hen odo jiad Allah odo gando Allah mo ganda hormat andube hewbe jalti e mudum bandirabe sehlabe musibbe teddube ko dum do woni kabruuji di kemna den rubinanaade bandirabe tawi koy ballal radio feden radio Polaris Speaking Association gondo tonto dawlaaji dentude Amerique tay non no huufi karallagal mudum kasum li tay wallande to koy Mamadou Abou Diop radio lewlawal sawte karallagal ko musiddo modon Abou Gaye tonto radio dum gay sama ko Mamadou Fa wallande tay Moussa Kane bandirabe sehlabe musibbe teddube jam e kisal yo won e meden. Thank you.